amashimwe no guhimbazwa bibe iby'umwami. Mu moko yose, mu ndimi zose, mahanga yose, umwami arahamagara ubwoko. Sinzi niba mwene data yasinze mu rurimi rwa Panjabi cyangwa mu rundi, hariho indimi nyinshi kandi biragora gutandukanya ururimi rumwe n'urundi. Iyo ndi muri iki gihugu, menya aho byerekeye, menya aho ndi, nkagereranya bivugwa. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Ni byiza kuba tugishobora guterana tukumva ijambo ryera ry'Imana. Ntihagire ikintu na kimwe turyongeraho, ntihagire ikintu na kimwe dukuraho, ntihagire ikintu na kimwe dusobanura, ntihagire ikintu na kimwe dukora ku bwacu, ahubwo turaza kugira ngo Imana ikore ikoresheje ijambo ryayo, ubuntu bwayo. Mbega ukora ubuntu bukomeye. Hariho abantu benshi muri iki gihe baba bashaka gufasha Imana, bashaka kwihutisha iby'Imana kubera ko bagize kwihangana guke. Ariko by'ukuri ibyanditswe byera bitwigisha iri jambo by'umwihariko, ndetse iyo bijyanye ni igihe cy'imperuka, ngo mukwiriye kugera kwihangana kugira ngo nimumara gukora ubushake bw'Imana muzahabwe ibyiza byasezeranijwe. Uko niko byanditse mu Baheburayo igice cya 10:36. Yakobo yanditse mu gice cya 5 ko dukeneye gufata icyitegererezo ku kwihangana. Yakobo 5:8, dutegereje imvura ya mbere n'iya nyuma, twari dutegereje inyigisho none twarazibonye, twari dutegereje imvura ya nyuma izatuma imbuto yabibwe imera. Dushaka gusa ko Imana igera ku byo ishaka ibyikwiriye, maze ikabasha muri twese gukora ibyakwemerwa, ibyabasha guhagarara imbere yayo. Turashaka gusobanukirwa rimwe rizima yuko nta muntu n'umwe wahagarara imbere y'Imana yitwaje imirimo ye bwite. Uwamenye akakira kubw'ubugingo bwe umurimo w'ubucunguzi n'ubuntu bwagiriwe abantu bose no gucungurwa kwabonetse mu mwami wacu, wabyemeye ko ari by'ukuri, ko bifite agaciro, uwo niwe uzabona amahirwe yo guhagarara imbere y'Imana. Imana he no guceceka muri iki gitondo nk'uko twabiririmbye, nk'uko binanditswe muri Yesaya igice cya 30:15. Yesaya 30:15. Uwiteka Imana, Uwera wa Isirayeli, yavuze ati: nimugaruka mugatuza mukihana, muzakizwa. Mwituze no mu byiringiro nimo muzaherwa imbaraga. Amen. Tugeze hano iri jambo ryera ry'Imana ry'igiciro. Hano ku 15, uyu 15 agace ka nyuma haranditswe ngo: ariko mwaranze. Ibyo ntibikwiriye kuba kuri twe, niyo mpamvu ntashatse gusoma iherezo ry'umurongo. Nzi yuko impamvu turi hano ni uko tubishaka. Mwami, ni koko urabizi, turashaka kugendera mu mwuka wawe gusa. Tuzi ko kuyoborwa n'umwuka w'Imana igihe cyose biba biri mu mbago z'ijambo ry'Imana. Hariho amagambo menshi avugwa yumvikana nko kubaha Imana. Nibyo, hashize iminsi mike numvise mushiki wacu umwe w'igiciro avugira kuri telefone ati nasomye ibibwirizwa byinshi byasemuwe, ariko ubu uhereye ubu nge ndashaka gusa kuyoborwa n'umwuka. Birumvikana ko nabajije mushiki wacu nti mbese urashaka kuvuga iki muri ayo magambo, mbese siko wabigenzaga kugeza ubu gukurikira ubuyobozi bw'umwuka wera? Arasubiza ati ibyo ni byinshi cyane birandenze, ngiye ikintu nshaka ni kimwe, no gusoma Bibiliya gusa hanyuma nkareka nkayoborwa umwuka w'Imana. Mbega uko ayo magambo asa nko kubaha Imana ariko akaba ari kure y'ubushake bw'Imana. Mbese Imana ntiyishyuye abahanuzi kuva kutagihagera ku iherezo? Mbese umwuka w'Imana ntiyabamurikiye, ntiyabahumekeye akavugira muri bo? Kuyoborwa n'umwuka ntabwo bidutera guca iruhande n'ibumoso bw'iby'Imana ikora, ahubwo kuyoborwa n'umwuka bitwinjiza mu byo Imana iri gukora. Nta kintu kibi kiriho no kubona abantu bishuka ubwabo bashukwa n'imvugo zisa nko kubaha Imana n'ibitekerezo byabo bwite. Iteka Imana yahoranye abantu isiga iminwa yabo, yamurikiraga, yatumaga, yakoreshaga kugira ngo ishure ijambo ryayo imenyekanishe ubushake bwayo. Muzi neza yuko hano hantu tudasenga umuntu, ibyo twifuza kuba kure yabyo cyane nk'uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba. Ariko hari ikintu kimwe tuvuga, tukivuga mu buryo bwumvikana, ntabwo ibyo Imana yasezeranije kubwa iki gihe cyacu n'ibyo yakoze muri iki gihe n'ibyo ikomeje gukora, ntidushaka kujya kure yabyo kubiba kure. Hariho umubare muremure wabari kure, ariko dushaka guca imanza, turashaka kutarengera, tukemera, tukamenya ubukozi bwa Pawulo, bwa Petero, bwa Yohana, bwa Yakobo n'ubw'abatumwe n'Imana bose. Kandi ntidukuramo mwene data Branham, ahubwo nawe tumubara muri abo. Yari umuntu watumwe n'Imana, afite ubutumwa bw'Imana bwari bukubiye mu ijambo ry'Imana koko, ariko bwari buhishwe. Ubu butumwa bwarahishuwe bubwirwa ubwoko bw'Imana. Amen. Kandi ntitubugirire isoni, oya, ahubwo turabishimira. Ariko nta rwabijya duhimbaza, ahubwo icyubahiro cyose tugiha uwabumbye inzabya zose, akazuzuza akazivugiramo. Amen. Mbese urwabya rwiza cyane rwaba rumaze iki niba rutarakoreshejwe, niba rwaragumye rurimo ubusa? Umuririmbyi umwe yararirimbye ati mwami wera turi inzabya gusa, ariko inzabya zuzuye imbaraga zawe. Imana ifite inzabya ishobora kuzuza, ishobora gukoresha kubw'umugisha. Amen. Mu ijambo ry'umuhanuzi Yeremiya twasomye handitswemo mu buryo buhebuje cyane, Yeremiya 2:18 ku murongo Seigneur des armées verset 19 grand en conseil et puissant en action. Uwiteka nyiringabo ni ryo zina ryawe, ushobora ushobora inama kandi no mu mirimo komeyemo amaso yawe areba inzira z'abantu zose ugaha umuntu wese ibihwanye n'imigenzereze ye n'ibihwanye n'imbuto ze. Ni wowe washyize ibimenyetso n'ibitangaza mu gihugu cya Egiputa mu Bisirayeli no mu bandi na n'ubu ukibikora, kandi wihesheje izina nk'uko biri uyu munsi cyangwa se nk'uko bigaragara rwose uyu munsi. Bakundwa, turabona hano ko Imana itakoze umunsi umwe gusa cyangwa inshuro imwe gusa, ahubwo umuhanuzi aravuga ati kugeza n'uyu munsi ku murongo wa 20. Ibyo rwose bifite ku mutima ko twabasha kuvuga mu buryo bw'ukuri, tukabivuga ari ukuri koko, ngo kugeza n'uyu munsi. Amen. Uyu munsi ubeho kubw'icyubahiro cy'Imana, ugire umumaro wo guhimbaza Imana. Uyu munsi ugire agaciro mu buzima bwawe no mu buzima bwanjye by'iteka ryose, kugeza uyu munsi. Buri munsi ube umunsi wa none uwo Imana ikoramo ibikomeye mu buzima bw'ubwoko bwayo. Ku murongo 19 asubiyemo ati ushobora inama kandi no mu mirimo uyikomeyemo amaso yawe areba inzira z'abantu zose. Nibyo, n'uyu munsi Imana iratureba, iratuzi, izi uko tureba ibintu imbere yayo, byose biratwikuruwe, byose biragaragara mu ruhande rumwe byadutera ubwoba, ariko ku rundi ruhande bidutera imbaraga, tugakomera, tukamenya ko Imana itwitaho. Amen. Imana itwitaho kuko yishyuye ikintu gikomeye cyane muri Yesu umwami wacu. Ntabwo yari amaraso y'inyamaswa, ahubwo ni amaraso y'umwana w'intama w'Imana yamenetse, kandi umwami wacu yinjiye ahera mu ijuru n'amaraso ye bwite, ari kugeza uyu munsi ku ntebe y'ubuntu. Amen. Tuzi yuko bamwe bigisha ko amaraso yaba atakiri ku ntebe y'ubuntu. Bakundwa, bibaye bimeze bityo, ntibyari ngombwa ko tuba turi hano uyu munsi ngo twumve ijambo ryayo cyangwa ngo dusenge. Amasengesho yacu agera imbere y'Imana mu gihe gusa amaraso y'impongano atuvugira. Igihe cyose umwami adusabira imbere ya Data, igihe cy'ubuntu ntigishira, icyo gihe intebe y'ubuntu izahinduka intebe y'urubanza. Icyo gihe urubanza rw'Imana ruzamanuka ku isi. Twebwe bivuye ku mutima tujya kure y'ubusobanuro bwite bw'abantu bwose n'ibitekerezo byabo, twizera ibyo ibyanditswe byera bivuga. Yesu ubu azagaruka kwa kundi twamubonye azamurwa mu ijuru, bihuye n'uko byanditswe mu byakozwe n'intumwa 11:11. Nibyo, hari mwene Data twavuganye kuri telefone mu gihugu cya mu Burayi. Ikiganiro cyababaje cyane, murabizi, hariho ubugingo bukunda bene Data n'umutima wose, urukundo rw'Imana. Noneho igihe wumvise bituruka kuri nshuti zihariye, ukumva zivuga ngo umwami Kristo yaragarutse, nuko ngo mu ijambo ryahishuwe. Bakundwa, ntidushaka kwinjira mu burebure bw'ibyo byose, ntabwo dufite umwanya wo guta kuri ibyo, ariko agahinda ni kenshi umubaro ni mwinshi twaca kure y'ibyo ngibyo mbese ntimwasomye yuko umwami yabonekeye Sawuli mu nkingi y'umuriro akamuheshurira byose ko Sawuli yashoboraga kuvuga ati ubuneneho ubwanyu mwakwimenyera uburyo menye neza ubwiru bw'Imana nkuko biri mu Efeso ariko nubwo yavugaga ibyo umwami n'ubundi yari akiri mu bwiza nubwo yigaragazaga rimwe na rimwe hano mu isi nyamara nubwo ijambo ryahishuwe ntabwo byari kugaruka k'umwami ariko Pawulo yandikiye itorero rya Tesalonika ati he kugira ubahagarika umutima nkaho umunsi umwami waba warageze byaba ari uguhishurirwa cyangwa urwandiko cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kuri wa Tesalonika igice cya kabiri umurongo wa kabiri ariko atanga amakuru asobanura uburyo ibyo bizamera n'ibikwiriye kuzabanza gusohora mbere y'ibyo niba hariho ikintu dukwiriye gushimira Imana bwa mbere no kuyishimira kuba yaraturindiye mucyo w'umwuka bwa kabiri kuba yaraturindiye mu buntu bwayo bwa gatatu kuko yaturindiye mu ijambo ryayo kandi mu kwizera na hangara kuvuga ko izabikora kugeza ku iherezo amaherezo hazaboneka umugeni uri mu ijambo ry'umwami kandi nawe akaba ari ijambo ry'Imana n'ijambo ry'Imana rikaba riri muri we mbese ntitwumvise yuko mbere na mbere hariho jambo ariko umwanzi aje agafata iryo jambo akarisobanuraho gato ntabwo byari bikiri ijambo ry'umwimerere byari ubusobanuro kandi muri ubwo busobanuro harimo urupfu urubori rw'urupfu rugwarimo maze hakurikiraho gucumura hakurikiraho urupfu rw'umwuka ndetse hanakurikiraho urupfu rwo mu mubiri no gutandukanywa n'Imana niba ubwo busobanuro bwite bwose butari burimo urupfu no gutandukanywa n'Imana ntabwo rwose twakagiye tubitaho umwanya igihe twari kureka buri umwe wese akajya ahashatse ariko ni ngombwa ni by'ingenzi ko dufata ibyanditswe tukabiha agaciro inzira z'Imana tukaziha agaciro kuva ku itangiriro hariho ikibwirizwa mwene data Branham yashakaga kubwiriza n'umutima we wose ikibwirizwa cyitwa icyo gifite umutwe witwa ngo inzira y'inzoka dusubiye inyuma ukagera muri Gedeni ukareba uburyo umwanzi Satani yigaragaje mu nzoka akabasha kuzana ikiganiro ngo abone uko ajyana abantu kure y'Imana abantu babanje kure y'Imana bwa mbere Eva hanyuma Adamu binyuriye muri Eva
strategie depuis le commencement et ça reste
ayinyo era mayeri uhereye ku itangiriro ne mayeri akoresha kugera ku iherezo Imana ntabwo yaduhishuriye ijambo ryayo kugira ngo tuzahagarare ahantu ngo twumve ubusobanuro oya ahubwo ni kugira ngo twakire ijambo mu buryo buboneye no mu buryo bwera maze ngo dutegereze kugeza igihe Imana ishimira kubihishura no kubishyira mu bikorwa cyangwa kuyamiriza dukomeze mu Bakorosayi cyo cya mbere dukomeze ibyo twarebeye hamwe ejo nimugoroba Abakorosayi gice cya mbere uhere ku murongo wa 14 Abakorosayi gice cya mbere umurongo wa 14 niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu umurongo wa 15 niwe ni nawe shusho y'Imana itaboneka niwe mfura mu byaremwe byose kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe wabye, ni nawe byaremewe. Murongo wa 17 yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Mbese ibi ntibihebuje? Mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya mbere haranditswe ngo umucyo waje mu isi kandi isi yaremwe nawo, ariko isi abisi ntibamumenye, nk'uko biri muri Yohana murongo wa 9 gice cya mbere murongo wa 9:10, mbega uko twuzuye amashimwe kuba tunyura mu nzira yo guhishurirwa kw'Imana uhereye ku itangiriro. Ariko Imana ubwayo ni umwuka, ariko yigaragaje mu mubiri umwuka nka logos, nka yawe mu isezerano rya kera, maze mu isezerano rishya tumuzi nka Yesu, tumuzi nk'umwami, tumuzi nk'umwana. Imana ntiyihinduye benshi, oya, ahubwo yihishuye gusa mu buryo butandukanye kugira ngo ibashe gusohoza umugambi wayo ukomeye. Ibyo byadutera kunama gusa bugufi igihe tubonye uburyo Imana yiboneye inzira zo gusohoza umugambi wayo w'iteka, nubwo habayeho imbogamizi mu ngobyi ya Edeni ku itangiriro. Haleluya! Mbega uko binejeje, mbega uko ari byiza tuzi yuko Imana ari Imana y'iteka ryose, ubwami bwayo ni ubwami bw'iteka ryose, umugambi wayo, gahunda yayo ni migambi y'iteka ryose. Imbogamizi z'igihe gito ntabwo byateza ikibazo uburyo Imana ihebuje, ndetse gutsindwa no kunanirwa k'umuntu ntabwo rwanya, ntabwo byabangamira imbaraga z'Imana. Hari umuntu wambajije ati mbese kuki byari ngombwa ko ibintu bigenda gutyo? Ntabwo iryo jambo ngo kuki, ntabwo ndikunda, ntabwo mbashaka kuri baho. Mbese ninde wabasha kubisubiza? Mwene Branham yaravugaga ati mu Mana harimo ibirango byayo, kamere yayo, hari ibiri muri iyo byagomba kugaragara. Yari Umucunguzi, yari Umukiza, ariko ibyo byose iri byo ntibyashoboraga kugaragara iyo hatagira ikintu cyazimiye, n'ibindi n'ibindi mwese murabizi mu burebure.
Selon le dessein de sa volonté.
Imana ikora byose bihuye n'umugambi ubushake bwayo. Twebwe twemera gusa kwinjizwa muri ubwo bushake bw'Imana no muri uwo mugambi w'Imana. Amen. Tugume twirinda tutarengera, twizera ijambo ry'Imana muti wacu wose, ibi nabyo kugira ngo bivugwe rimwe rizima, kwizera yuko ibyo mwene data Branham yavuze byose byaturutse muri Bibiliya, byakuwe muri Bibiliya kandi bitugarura muri Bibiliya. Ntabwo hariho ibintu bibiri, hariho ikintu kimwe gusa, hariho umurimo w'Imana umwe gusa. Naratunguwe cyane cyane kubona ko abantu bitekereza ko ari abanyamwuka baruta ibintu byose, kuba bitunguranye bahindukira bagafata ibitekerezo by'abantu. Hariho cyase mu buryo bw'abantu hariho amagambo muri Branham yavuze kubijyanye n'isarura akavuga amezi akatondeka akavuga ati mbese isarura riba mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatandatu ugakomeza cyangwa se umusaruro usarurwa mu kwa karindwi aho naho bene data ibyo bahise babisimbukira mu buryo bw'umwuka ibyo byihutamo baravuga bati ngo tubona umuhanuzi abivuga ngo bizaba mu kwa karindwi ntibizaba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri umuhanuzi dore yarabivuze aho ngaho nubwo nta ngofero waba ufite hita ubwayo izamuka tukabura amagambo maze uburakari bwera bukadufata ushobora kwita ku meza ukavuga ngo muri abakene muri impumyi ntabwo duca urubanza gutyo ahubwo ni kubera ko tubona hariho akaga gakomeye kaza katewe no gufata ibintu bisanzwe ukabishyira mu buryo bw'umwuka imana itugira ubuntu ntabwo ibyo tubivugira ubwibone ahubwo tubivuga kuko twuzuye amashimwe mu mutima nta kintu na kimwe twigeze dusobanura ahubwo twarategereje kugeza igihe umusaruro uziye kugeza igihe ijambo ry'imana
que la moisson soit
pleine. Mu byo usobanutse rwose muri 33:35 kugeza ubwo
Il est également écrit dans la suite
Musa rugarirejeje rwose ko biri ndabyizeye bakorosayi 1:18 haranzwe ngo niwe mutwe w'umubiri kuvuga witorero kandi niwe tangiriro n'imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose cyangwa abe uwa mbere muri byose ni koko niwe mutwe witorero dusomye mu bakorinto ba mbere 11 haranditswe imana ni yo mutwe wa kristo kristo ni umutwe w'itorero maze bigakomeza mu bakorinto ba mbere 11 ku murongo wa gatatu ariko ikibazo ni iki ngiki mbese umwami twamuhaye umwanya we w'umutwe imbere iyo murongo bibiliya nk'uyu twari dukwiriye guhaguruka tukavuga tuti mwami mbese twaguhaye umwanya wa mbere nk'umutware w'umubiri wawe twaguhaye umwanya w'imbere nk'umukwe w'ubugingo bwacu twaguhaye wowe umwanya wa mbere wowe waducunguye n'igiciro cyinshi mbese twakwemeye nk'umutware mbese ni wowe utuyobora
de tout ce que nous sommes de tout ce que nous avons il reprend le verset 18 il est la tête du corps
mbese twakweguriye ibyo turi byo byose ibyo dufite byose asubiye mu murongo 18 ngo niwe mutwe umubiri we ariwe torero akundwa ibika tubivuge dutuje abantu bose bari mu mubiri wa kristo by'ukuri koko bakaba barabatijwe n'umwuka kugira ngo babe muri uwo mubiri abo bazagandukira kristo nk'umutwe we nk'umutwe nibyo abandi bose bazakurikira inzira zabo bwite rero gahunda bibiliya y'itorero nayo ikazagaruka iki gihe tuzabona abavugabutumwa bagaragara mu itorero rya kristo we nabasha kuba afite ingingo zose z'umubiri we igihe bose bazamugandukira bakaba bagize umubiri we ari ryo torero rye nk'uko bivugwa muri iri jambo yagombaga kugira cyangwa se agomba kugira umwanya wa mbere muri byose mbese ni ryari aba afite umwanya wa mbere mu magambo hari igihe tubivuga ariko se mu buryo bufatika bwo bimeze bite mu bakorosayi igice cya mbere ukomeje ku murongo 19 haravuga ngo kuko imana yashimye cyase imana byari mu mugambi wayo ko kuzura kwayo kose kuba muri we umurongo wa 20 kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo kumusaraba we imwiyungisha n'ibintu byose ari byo kwisi cyangwa ibyo mwijuru amen
une pleine réconciliation
nokungwa n'Imana kuzuye niko kwabaye biturutse ku musaraba w'i Golgota ubugingo bw'igiciro reka ibi Imana abari bikubwira igihe kirageze igihe kirasohoye aho tudashobora gukomeza kumva ibi bintu gusa ahubwo tugomba kubyizera no kubona mu buryo bufatika ntabwo tuza mu materaniro kugira ngo duhabwe amakuru ku bijyanye n'Imana n'amasezerano y'Imana ahubwo tuza mu materaniro kugira ngo amasezerano yatanzwe abone uko asohora binyuriye muri twe haleluya tuzi ibiri bikubiye mu ijambo ry'Imana ntabwo turi abashya mu bwami bw'Imana ariko kugeza ubu birasa nkaho twese duteranira hamwe tukumva amagambo y'Imana n'amasezerano y'Imana yose hanyuma twareza tugatekereza tuti ni byiza maze tukibwira ngo birahagije oya icyo bari igice cya mbere gusa ariko igice cya kabiri nacyo birajyanirana aricyo ko Imana kukanya itisohoza muri wowe nanjye ijambo turi kumva amen aho niho rizaba risohoje intego ryatumwe hatari ibyo ubuzima bwacu bwose tukabumara twumva gusa ngo nitwinjire mu mugabane w'iby'Imana yadusezeranyije icyo gihe urimbuka aguma warimutse aguma arimbutse ibintu byose bikaguma uko byabimeze mbere ariko dushoboye kwizera yuko tuza mu materaniro arimo Imana tutaje ngo twumve ngo twongere twumve ngo twongere kumva ibyo nabyo ni byangombwa ariko ntituzanwa no kumva gusa ahubwo tuzanwa no kugirana umwitozo n'Imana tukabona Imana haleluya ikibwirizwa kizanwa kwizera kuzanwa n'ikibwirizwa kandi kwizera kubashe gufatira Imana ku ijambo ryayo ni dutahe amara masa ntacyo dufite mu biganza ahubwo tukemerera Imana tugaha Imana uburyo bwo guhamiriza ijambo ryayo ryere gutaha ubusa ahubwo ngo risohoze icyo ryatumwe ku murongo wa 21 Abakorosayi igice cya mbere haravuga amagambo ahebuje namwe murongo wa 21 namwe abari baratandukanyijwe n'Imana kera mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi 22 none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa
inébranlable dans la
niva
n'essayez pas de détourner de l'espérance
muguma mu byo twizera mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru aribwo jyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabwo bakundwa hano naho havuzwe amagambo y'igiciro cyinshi umwami wacu nk'umwana w'Imana yagaragaye mu mubiri yaje afite umubiri nk'uwo dufite ku munsi wa 8 arakebwa nk'uko biri mu mategeko maze asa ahinduka asa n'umuntu n'abantu bisanzwe ntabwo yaje azizanywe no kudukiraho iteka ahubwo yaraje aca bugufi afata ishusho y'imbata cyangwa y'umukozi afata ishusho
retourner à la nature d'esprit dans laquelle
akamero k'umuntu kugira ngo umuntu abashe kugarurwa mu kamero yahoranye igihe yaremwaga mu ishusho y'Imana. Umunsi ashaka kubisoma mu itangiriro igice cya mbere mu gice cya kabiri. Mu gice cya mbere itangiriro haranditswe ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, imurema ari mu ishusho y'Imana. Nono mu itangiriro kabiri uhereye ku murongo wa karindwi haranditswe ngo nuko Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu w'isi. Mu itangiriro igice cya mbere Imana ntiyari iremwe mu mubiri umukungugu, yari ifite umubiri w'umwuka. Uko niko Adamu yari yaremwe, maze Eva akurwa muri Adamu, maze Adamu ashyira gushyirwa mu mubiri, ishusho y'umubiri, maze Eva akurwa muri mbega igishushanyo gihebuje. Pawulo avuga mu Efeso 5 ibi ndabivuga ku bijyanye na Kristo n'itorero. Itorero ryahoze riri muri Kristo, ariko amaze kwambara ishusho y'umubiri nibwo umugeni yabashije gukurwa muri we. Ibyo byabereye ku musaraba w'i Gorogota. Umubiri wanjye, igufa ryo magufa yanjye, mbega uburyo Imana ihebuje mu mirimo yayo, mu nzira zayo ihebuje hamwe n'ubwoko bwayo, kandi idushakira ibyiza. Igihe tubona ubusobanuro bw'abanyatirojiya bwose turababara mu mutima, twamenye yuko bitari ibyo gusobanurira z'Imana mu bwenge bw'abantu, ahubwo Imana yashatse gusohoza umugambi wayo bwite kandi yarawushohoje. Abakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 22, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa imbere yayo. Amen. Aya magambo ajyanye n'ibyanditswe mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa 8, dushobora gusoma iyo mirongo yose twuzuye ubushizi bw'amanga tukagera kuri uyu murongo uvuga ngo ninde warega intore z'Imana, Kristo niwe wazitsindishirije. Abaroma 8:33, bakundwa, umurimo w'Imana ni umurimo utunganye rwose, ntawe ukeneye kugera icyo wongeraho icyo ari cyo cyose. Duhongereye ababarira ibyaha byacu, aratubabarira, tugirira ubuntu. Ni nako yatumuritse imbere y'Imana nk'abera, turi abaziranenge tutagawa. Haleluya. Ninde wabasha kubisobanukirwa? Twirebyeho ubwacu tubona gutsindwa gusa, umubabaro, ibyago, agahinda, maze twumva twakumva ijambo ry'Imana riravuga ngo uhereye ubu none ntawe tukimenya umuntu ku bwa kamere, ahubwo tumenya uburyo bw'umwuka bw'ubura. Kolosayi 2:5, ntabwo tukireba kuri Satani, ibyo Satani akora, ibyo abantu bakora, ibyo ubwacu dushoboye gukora, ahubwo tureba ibyo Imana yakoreye muri Kristo ku bwacu, ku bw'ineza yacu. Amen. Kandi ku bw'ubuntu turibona mu bwiza, turi mu bwiza nk'umukumbi wambaye ibyera, nk'abagiriwe ubuntu, nk'intore, nk'abo umwami yageneye uzabona ubwiza bwe mu maso he. Icy'ingenzi ni uko aya magambo ahinduka ibintu bifatika by'Imana mu buzima bwacu, kandi mu kwizera kuko tubibona.
Il est écrit au verset 23 de Colossiens chapitre 1. Pourvu que vous soyez
vraiment
inébranlable,
mupfa gusa kuguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa bwiza mwumvise. Haleluya, amen. Rero ntabwo ari byiringiro gusa bishobora gushingwa ku bintu binyeganyega, ku bintu bigenda bishingiye kuri ibi cyabiriya, ahubwo akaba ari byiringiro bidashingiye ku cyari cyo cyose kindi Imana mu buryo bw'igitangaza buhebuje yasoje ubucunguzi no gutunganya itorero ryayo, kandi tuzabona mu maso h'Imana. Dufite ibyiringiro by'ukuri ari byo dukomeraho kubwo mu kwizera. Ni koko kwizera kuri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen.
Une fois qui est dans les
atari kwizera kuri mu marangamutima, atari kwizera gushingiye ku biriho biri kuba, ahubwo kwizera gushingiye ku rufatiro mu bwa Roma. Dusomamo ko Abaheburayi mborire dufite igitsika kigera hakurya y'inyegamo. Hakurya y'inyegamo hari iki? Hariho igicaniro aho umutambyi mukuru yajyaga rimwe mu mwaka ngo ahongerere ibyaha bye bwite n'iby'ubwoko, maze umwenda ukinije ahera waratabuye, maze Yesu umutambyi mukuru yinjira aho ngaho rimwe rizima, ajyanye amaraso y'iyera mu rusengero rwo mu ijuru. Haleluya. Iyo dusomye hanyuma mu byahishuwe ngo byahishuwe 11:19 ngo nuko mbona isanduku y'isezerano ikinguwe, bakundwa mbese mbega uko Imana yaduhaye ibintu bikomeye mu ijambo ry'ubuhanuzi ryahishuwe muri iki gihe. Ntabwo tukiri mu rugo rw'inyuma, twamenye ubuntu kandi umwami yatwinjije ahera cyane. Icyari kibi cy'Imana tuzi ibyaberaga inyuma n'ibyaberaga ahera, hariho itero cy'amatabaza, hariho imitsima, hari ibintu byinshi byahaberaga, ariko ahera cyane, ahera hera umwe niwe wenyine wahavugiraga, uwo yari Imana. Aho hariho abakerubi baramburaga amababa yabo ku ihongerero, aho niho Imana yavugiriraga, aho niho Imana yasubirizaga, aho ngaho ntihabagaho impaka, aho nta kindi bakoraga, aho hari amaraso yo guhongererwa gusa niyo yabaga yazanywe, Imana igaha igisubizo umutambyi mukuru agasohoka akakigeza ku bwoko. Bakundwa, Yesu Kristo niwe mutambyi wacu mukuru, yaritambye ubwe, yitambiye Imana. Mu maraso ye harimo impongano y'ibyaha no gucungurwa, yazutse mu bapfuye atuzanira igisubizo cy'Imana. Amen. Mwaracunguwe, mwaratsindishirijwe, ibicumuro byanyu byarababariwe, amaraso yamenetse ku bwanyu murabohowe, mwagiriwe ubuntu, twahawe igisubizo cy'Imana na Yesu Kristo umukiza wacu. Hano mu Bakolosayi haranditswe, ndashaka nanone kuhasoma ku 2:22 ngo kugira ngo abashyira imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Murongo wa gatatu, mupfa gusa kuguma mu byo twizera mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa bwiza mwumvise bwabwirijwe mu baremwe bose mu bari munsi y'ijuru, ari bwo ubutumwa bwiza jyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Tuzi kandi twamaze kubivuga mu kanya, Imana yohereje abakozi bayo kuva ku itangiriro ukagera ku iherezo, kandi mbese n'iki bari bitayeho, n'iki bari bashyizeho umutima? Ntabwo bari bashyize umutima kuri gahunda zabo bwite, oya, ahubwo bari bashinzwe muri gahunda y'Imana, bari ku ipfundo rya gahunda y'Imana, bari bafite umugabane w'ibyo Imana iri gukora, kimwe n'abandi bose bumvise amagambo yabo, ni kuvuga ijambo ry'Imana rituruka mu kanwa kabo. Ninde muri twe wabasha gusobanukirwa ko abahanuzi bo mu Isezerano rya kera bitwaga abana b'Imana? Ntabwo bitwaga ibigirwamana bitari mu bugingo cyangwa abantu wahindura ibishushanyo, ahubwo abana b'Imana. Zaburi 42:6, kandi gihebuje ni uko umwami ubwe yabivuze ati, uku niko Uwiteka avuga ati, muri Imana. Mbese ibyo ni iki? Ikintu cy'Imana kiva ku Mana cyinjiye muri bo, ijambo ry'Imana ryinjiye mu bugingo bwabo, maze bahindurwa Imana cyase ab'Imana, abaturuka ku Mana. Amen. Iri jambo mwe kurifata muryoroheje, bahinduwe abasangiye kamere n'Imana bizeye ijambo babwiwe. Nicyo gituma umwami yavuze ati, muri mwese Imana n'abana bisumba byose. Ndetse no mu Isezerano rya kera, Zaburi 42:6, haleluya, icyubahiro kibi cy'Imana isumba byose. Kandi turabona ikiraro gihuza Isezerano rya kera n'Isezerano rishya. Yesu muri Yohani igice cya 10 agwa ku jambo ryo mu Isezerano rya kera akavuga ati, mbese mwanciraho urubanza mute jyewe wavuze ko ndi umwana w'Imana? Mbese mu mategeko yanyu ntihanditswe ngo ndavuze nti muri Imana, nk'uko biri muri Yohana 10:32-34? Ibyo ntibyagaragaraga mu maso habo. Tuzi ibyo Abaheburayi cyo cya mbere 11 havuga kuri izo ntwari zo kwizera, imibabaro baciyemo, uburyo basuzurwaga, basekwaga, baregwaga, batungwaga urutoki n'ibibazo bahuye nabyo byose, ni kubura mu kwimwa, kwambara impu z'intama mu bihanamanga, niho bari bari. Isi ntiyari bakwiriye kuko bari bafite imbuto y'Imana y'abana b'Imana bose bazizera Yesu Kristo umwami wacu. Turabona ko bamwe barishwe, abandi barakerewe n'ibindi. Urebe inyuma uko bari bameze, ntabwo byagaragaraga, ariko bari bafite mu mitima yabo ijambo ry'Imana. Nicyo gituma bari bafatanyije kamere n'Imana. Haleluya, icyubahiro kibi cy'Imana yacu, umutima w'igiciro, amasezerano akomeye y'igiciro cyinshi twarayahawe kugira ngo dusangire kamere n'Imana, kuko biri muri Petero 2:1. Muri Petero 2:1, sezerano ntabwo twayahawe kugira ngo tuyasobanure kugira ngo tuyavugeho kugeza igihe yose tuyamenagura kugeza igihe tutakiyizera ahubwo twayahawe kugira ngo tuhabwe uruhare umugabane muri kamere y'Imana. Ibyo byari iki? Kuki abahanuzi bafatanyije kamere n'Imana? Ni kubera ko amasezerano y'Imana bafite ku minwa yabo bakanayizera mutima yabo. Twumva ijambo ry'Imana kandi dufite umugabane mu by'Imana yavuze byose, tubyakira muri twe kandi duhinduka abasangiye kamere n'Imana kubera ko twizeye amasezerano kubwo kwizera. Kandi si ibyo gusa, ahubwo tugomba no kubona gusohora kwabyo. Tubibona kenshi Simeoni yarahawe isezerano ry'uko mbere y'uko apfa azabona kuza kwa Mesiya. Kuko ni muri Luka 2:26 igihe gisohoye ayoborwa n'umwuka mu rusengero, maze araho afata mu biganza bye umusaruro w'isezerano ry'Imana, hanyuma aravuga ati, mwami witeka none ari ku mugaragu wawe ataha amahoro kuko amaso yanjye abonye agakiza k'Imana. Luka 2:29. Mbese kubya Mariya handitswe ngo iki? Ngo hahirwa uwizeye kuko azagirirwa ibyo yizeye. Kuko muri Luka 2:47 inkuru z'ibyabaye, bwa mbere habanje isezerano, hanyuma wa wundi wabwiwe ijambo ry'isezerano, ijambo ryambara umubiri Kristo aravuka. Bakundwa, bwa mbere amasezerano y'Imana aba hari nk'amagambo, bwa mbere aba ariho nk'amagambo nk'ijambo nk'amasezerano, hanyuma Imana igashaka abantu ishobora gushyiramo ayo magambo y'isezerano. Amen.
Nous faisons partie de ceux en qui la parole de la promesse divine pour ces jours peut être déposée.
Ijambo ry'Imana ry'isezerano ry'iki gihe rishobora gushyirwamo, ni nako noneho tuba muri ba bandi ijambo ry'Imana muri iki gihe rizahinduka ibintu bifatika by'Imana. Haleluya! Icyubahiro kibi cy'Imana yacu, izo nizo nzira z'Imana kugeza magingo aya. Amaherezo kugira ngo bigerwe ku byari biriho kwitangirira. Mwami tugushimiye ibyo wakoreye Isirayeli n'ibyo yadukoreye kugeza uyu munsi. Amen. Kugira ngo bijyane n'isezerano rishya, Mwami tugushimiye ibyo wakoreye kuri Gorogota, ibyo wakoreye Gorogota, ibyo wakoreye mu Kristo babanje ku itangiriro hashize hafi imyaka 2000. Tugushimiye ibyo wakoze byose muri iki gisekuru cyacu. Tugushimiye n'ibyo wadukoreye byose, ibyo wakoreye hagati muri twe, ibyo wakoze muri twe kugeza uyu munsi.
Haleluya,
haleluya.
Oh Dieu vivant,
icyubahiro kibe ikimana nzima.
Ce qui devrait se passer en nous,
utekereze ibyaba muri twe tubaye,
si nous devrions placer Dieu dans le passé et que nous devrions rester les mêmes vides dans le temps.
Imana tuyishyira mu mitagihe gusa tukagoma turi ubusa nkuko turi, nkuko twari turi. Imana yacu suko iri, Imana ikomeza kwizera kwacu, ikatwereka, ikatumenyesha n'ibyo yakoze byose mu gihe cyahise. Turebye ubwoko bwa Isirayeli mu isezerano rya kera, bwa mbere ryari isezerano, bwa mbere ryari isezerano Imana yahaye Aburahamu, nyuma y'imyaka 400 urubyaro rwawe nzarukura mu gihugu bazaba batoterezwamo. Bwa mbere ryari ijambo ry'isezerano ry'Imana, maze imyaka irahita, ariko ijambo kuko ijambo rihora iteka ryose amen haleluya icyo ari cyo kimana igihe kimana gisohoye umuhanuzi araza yari ijwi ry'Imana inzira y'Imana umuhanuzi yara bonetse kugira ngo ijambo ry'izerano ry'Imana ku bwoko bwa Isiraeli muri icyo gihe ubwo nibwo ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye byasohoye abantu bakiriye ijambo ry'isezerano ry'Imana maze rihinduka ikintu gifatika mu buzima bwabo haleluya icyubahiro kibi cy'Imana yakundwa mbese uyu munsi bitandukanye n'ibyo uyu munsi ni bimwe ni kimwe mu ijambo ry'Imana harimo amasezerano y'iki gihe cya nyuma maze Imana yafashe ijambo ryo amagambo y'isezerano ashyira kugira ngo cy'amatabaza uyu munsi arateranya ubwoko ngo nteranyirize ubwoko bwanjye ubwo twagiranye isezerano ry'ibitambo kuri Zaburi ya 55 kugira ngo bose bumve amagambo yanjye haleluya cyore cy'iki Imana amasezerano yanjye bazabika ku mutima bazayizera maze nibo bazareba ko nzasoza cyangwa niba ntazasoza kandi turavuga tuti witeka mana y'ukuri ihoraho ijambo ryose na buzirano ryose uzarikomeza haleluya ibyo biratunezeza mu mubaro wose ugahinda kose iyo ntekereje ku mana kuri gahunda yayo ku jambo ryayo ku nzira zayo ku byikora byose icyo gihe ndanezererwa mu mutima wanjye haleluya ubugingo bwanjye bugahimbaza uwiteka Imana yanjye iyo yaturebanye imbabazi ubuntu ikaduha amaso abona ijambo ryayo ibikorwa byayo n'amasezerano yayo muri iki gihe Imana ya Mose niyo Mana yacu Imana y'intumwa ni Imana y'abahanuzi niyo Mana yacu kuko hari Imana imwe gusa kandi muri iyo nimo dushaka gushyira ibyiringiro byacu turashaka gukomera ku byiringiro kugera ku iherezo tugendera mu ntambwe imwe nayo ntituyitange imbere ntitusigare inyuma ahubwo tujyane nayo mu byo ikora byose kandi umwami azabana natwe mbese mwongerewe imbaraga ijambo ryayo rifite imbaraga muri ryo rifite ubugingo muri ryo haleluya icyubahiro kibi cy'Imana yacu mbega uko twuzuye amashimwe dushimira Imana kubwira ijambo ryera ry'igiciro cy'Imana nta muntu n'umwe wari ukeneye kuba mu mwijima buri umwe wese yagira umucyo mu buryo bw'umwuka biciye mu ijambo nta buryo mu Mana wabona umucyo biri hanze ijambo ryayo ibyo Imana ikora byose ikora bihuye n'ijambo ryayo ni Imana y'ijambo ryayo kandi abahanuzi bayo n'intumwa zayo bararyamamaje byanditswe ngo bibe ubuhamya bwo kutumenyesha ibyo igambiriye ishaka gukorana natwe icyubahiro kibi cyayo ishimwe no guhimbazwa bibyayo iteka ryose amen duhaguruke dushimire Imana hari se turi buririmbe ipambi ivuga ngo urakwiriye
Tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration. Alléluia. Tu es digne, ô Seigneur. Tu es digne, ô Seigneur, digne de recevoir la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Gloire. Amen. Père céleste.
Data, ô mwijuru. Ijambo ryawe. Rya twaribwirijwe ntabwo twaryumvishije amatwi yacu gusa, ahubwo twanaryakiriye mu mutima wacu, kandi twizeye yuko dushobora kuba mu mubare wabo wageneye kwakira ijambo ryawe ryera riboneye hatarimo uruvange na ruke, ahubwo nk'isezerano riva ku Mana, tukaguma dutuje ducecetse tugategereza kugeza igihe kubw'umwuka wawe iri jambo urihindura rizima. Mwami ukiranuka, kimwe na Mariya nta kintu na kimwe twakongeraho. Yacecekeraga imbere yawe, yumvaga ijambo ry'isezerano kandi yarizeraga. Umwuka w'Imana yaje kuri we. Maze hagira ikintu kiremwa muri we. Mwami ukiranuka, uduhindure abantu bameze batyo. Mwami, ijambo ryawe, amasezerano yawe y'iki gihe kugera ku munsi wa nyuma ashyirwe mu mutima wacu. Haleluya. Dushobore kurinambaho, kurikomeraho, twuzuye kwizera n'icyizere, tuzi yuko udatinda. Mwami, ibintu byose uzabikora mu gihe cyagenwe. Mwami, mbega uko twifuza ko byakabaye byararabaye, ariko Mwami, wowe uhoraho kuva mu iteka ukageza mu iteka ryose. Twebwe duhangayikishwa n'iby'ibihe n'ibifite igihe gito. Mwami, mbese ni gute twabasha kugusobanukirwa wowe n'umugambi wawe iteka ryose? Ariko ko biri kose, twizera yuko twabyinjijwemo. Mwami mukundwa, ntabwo cyari igitekerezo gusa, icyifuzo kera, oya, ahubwo ni ibintu bifatika by'Imana. Haleluya. Icyubahiro, ishimwe no kuramwa bibi byawe, Imana ishobora byose. Wakoze ibikomeye mu gihe cyahise, ndetse n'uyu munsi uracyakora ibikomeye. N'uyu munsi hano hantu, ubu muri aka kanya, turi imbere yawe, umwuka wera urakorera hagati yacu kugira ngo ijambo ryawe rihindurwe rizima, no kugira ngo bireme kwizera no kubihamiriza. Icyubahiro, gushimwa no kuramwa bibi byawe, wadufashe uhere imbere himere muri twe, wadufashe uturite mu bugingo bwacu. Turabigushimiye kandi duhimbaje izina ryawe rihebuje ry'icyubahiro. Mwami mukundwa, niba hariho bene data na bashiki bacu n'inshuti hagati yacu, ndetse n'ahariho hose mu bihugu bitandukanye, mwami turagusabye kubw'ubuntu n'amahirwe byo gushobora kwamamaza, kuhereza ubwoko bwawe ijambo ryawe n'amasezerano yawe mu buryo buboneye, mu izina ryawe ryera rihebuje. Mwami waduhaye umugisha, we gusiga numwe hanze y'iyi mugisha he kugira numwe utekereza n'ubwenge ku jambo ryawe ahubwo mwese yizere mutima wose kugira ngo tubashe kugushyikira haleluya kuko ushaka kukwegera akwiriye kwizera ko uhari kuhari kandi ko uvuga haleluya kandi kuko watuvugishije natwe dushobora kukuvugisha mwami amagambo yawe ni umwuka n'ubugingo uteranye umubiri wawe ufate umwanya wa mbere wowe mutwe ube wa mbere haleluya amen.
Outside.